S-O-N-G-A. Black Ninja
BBC once again.
Yeah, napotoka natokea Nundas, kina Daz. Kila street ni mziki zinapigwa bars. Usinichi na ukuda huna nafasi. Pande hizi ngumu kuishi kahuna kazi. Watu wanaishi kama wafalme. Ukizingua kuna wababe wa kina dame. Kama maisha ni movie, hii ndio channel. Kama huna pesa unaachwa, sio muachane. Makaburi yajaa, ukitaka kiwanja njoo. Unaibiwa kujanja, sio kwa panga bro. Huku kuna uzee, mabibi wanadanga bro. Mabatini takuswe ndapo utafanya so. Club nyingi, tazunguka tautuli. Huku mpaka leo star wetu ni Mansuli. Na J Mo bado ni famous, Sin City. Wala sio place ya kucheza. Sin City, Sin City.
Yeah.
Karibu tena Sin City.
Woo.
Sin City.
Uh-huh.
Sin City.
Yeah.
Welcome to the Sin City.
What?
Sin City. Sin City.
Yeah.
Karibu tena Sin City. Sin City. Sin City.
Yeah.
Welcome to the Sin City. Karibu tena Sin City kovema. Ishatoa dima miski na wema. Life is good.
Woo.
Tuna hema. Na wakumbuka di wanangu kina Bernard. Tuki watch movie na kuhang out. Ni kama vile paradise iko near man. Tukigonga chia za champagne na mabia man. Giza likingia na mabintu wanaingia mtani. Full package, warembo mejikoki noma. Ukienda kichwa kichwa jua ukosi ngoma. Masela wamejiweka kwenye suti. Wakicheki strippers, wakicheza uchi. Na kama huna pesa una mute. Wengine na mabwana zao utachezea mabuti. Sin City, Sin City.
Yeah.
Karibu tena Sin City.
Woo.
Sin City.
Uh-huh.
Sin City.
Yeah.
Welcome to the Sin City.
What?
Sin City. Sin City.
Yeah.
Karibu tena Sin City. Sin City. Sin City.
Yes.
Welcome to the Sin City.
Wana kutosha. Nikuwa makini ya usi. Songa.